nikung'ate sikio. Sina ujanjao, ni kwako dhofu hali. Nimeshaweka kituo, nimenunua kufuri na mlango nishafunga. Na kukabidhi funguo, nenda iweke pasuri na misumari gonga. Zungusha pia uzio, oh, oh. Staki wa vichochoroni, zipusha funga kwako we. Iweje kweke rorehani, na tete na sinkulete. Staki wa vichochoroni, baby, zipusha funga kwako we. Binadamu sijakamilika, akasahau mapenzi yana kabila wala kwao, yoyote anatunukiwa. Unaimwona kwako taila, ndo uyo uyo mwenzako moyo anautua. Yamini baby, staki wa vichochoroni, zipusha funga kwako we. Iweje kweke rorehani, tena sinkulete. Staki wa vichochoroni, baby, zipusha funga kwako wewe. Iweje kweke rorehani, oh baby, na tete na sinkulete. Chagua oh honey, honey, oh honey, yeah. Nimekuchagua oh honey.